Dexter Vision Ministries yari amaze imyaka 23 yigisha amahoro yo mu Rwanda kurahutusi arabicanye ngo ari nicyo gituma bategerezwa kwemera icyaha no gusaba ikigongwe kugira ngo bahumanuke. Iyo tushikizwa n'umugenzi wacu Focus Fasha
icyemangoko ni rusange ku bwoko bwarikoze kuko uwishe uwishe abatemye abantu niwe ubarwaho itsembabwoko. Noneho kubera ko itsembabwoko ryakozwe mu izina ry'ubwoko ni ibintu biba biri mu mwuka, kuko ni nkuru wo mu kiganiro cy'abanyamakuru ntabwo mu by'ukuri kubisobanurira umuntu mutari no kujyana muri icyo kintu ntabwo bikunze kumvikana cyane. Ijambo ry'Imana rero iyo rivuga icyaha, hari icyaha cy'umuntu ku giti cye, hari icyaha rusange gikorwa n'igihugu abayobozi, hari icyaha gikorwa mu izina ry'ubwoko nka kireko cyabaye kiracyo ni na kabiri, kubera ko abayobozi ari nabo bari bafite ubwo bwoko bw'ubuhutu cyo ni na kabiri. Rero turebye ibyaha byose byagiye bikorwa n'abayisraeli muri bibiliya ni byinshi cyane. Rero hariya kuri Obadiya hari umurongo bagusiga bibiliya hano uranduye, hari umurongo uvuga ngo ntukarebere ku munsi w'ibyago bya mwene so, hakaba uwundi cyane ukomeye ngo kandi wari uwo muri bo ni ukuvuga ngo niba wari ufite uburenganzira bwo kubaho igihe abandi bapfaga, biragushakuma nawe muri icyo ngicyo, kubera ko cyakorwaga muri icyo gihe wowe ufite uburenganzira bwo kubaho. Nabisobanuye kenshi nta nubwo ari gereza ya Kigali gusa, nazengurutse amagereza yose kugira ngo mbwire abo ngabo batatumye abantu, abo ngabo batigeze bafata ingoro n'imbiri n'amasasu, abo bari muri ubwo bwoko barimo n'abandi benshi cyane nagiye nkibazwaho icyo ngicyo. Ntabwo kirimo kumvikana mu bantu muri rusange, ariko niko kimeze kitanshiwe n'Imana, niyo mpamvu ari rusange. Sinzi ibisobanuro bindi natanga ahari kugira ngo abashe kubyumva. Niyo mpamvu gacaca ubungubu buri wese w'ubwo bwoko bw'ubuhutu wese ayifitiye ubwoba. Ntabwo uyifitiye ubwoba wese ari uko yishe, ahubwo hari ikintu kimugonga kuri cyo. Sinzi niba ibisobanuro nguhaye byagira.
Sinzi niba nabyumvise neza. Nanjye mu magambo makeya ni ukuvuga ko umuntu wese w'umuhutu muri rusange icyaha cya jenoside kiramureba, yaba yarishe cyangwa atarishe.
Yaba yarishe cyangwa atarishe yabarira ku ngaruka zacyo zaryo. Na n'ubu kuri uyu munsi turimo kuvugana, hari n'amakuru menshi maze iminsi ndimo kumva agendana n'ingaruka zabyo, cyane cyane nk'hariya muri Congo, cyane cyane ahantu impunzi ziri ku isi, cyane cyane bariya bafunze abari hanze twiriranwa, ubwoba baba bafite ukuntu bimeze, mbese birasaba kugira ngo ubikengere cyane.
None nkanjye ko ndi umuhutu nkaba numvishe iyi nyandiko yawe itandura cyane, bivuze ngo icyaha cya jenoside cyari rusange, numvishe bitandura kuko ntacyo nari mpuriyeho nacyo.
Okay, ni uburenganzira bwawe ko niba bitakureba uguri henka ubaye uwo bitareba bidafite n'icyo bimariye. Rero hari abo bireba kandi bifite n'icyo bimariye, wowe kuba bitakureba ntacyo bihinduraho kubwo kuvuga ko ari rusange. Ubwo wowe waba unawe wafite ubundi butumwa wenda wabwira abandi mumeze kimwe mudafite icyo mwabikoraho kandi bitabariyo.
Igituma mvuga ni uko abenshi bazi neza yuko icyaha ni icya nyiracyo n'uwagikoze, ntabwo icyaha kibarwa ku bantu bose.
ukirengagize wena kubwa impamvu ntazi, nakubwiye icyaha rusange. Icyaha rusange sinzi ni aho itsembabwoko warishyira, sinzi warishyira muri gatozi n'ibirimo. Itsembabwoko ni rusange, ni icyaha gihanikira ibindi, ni icyaha kirya ibindi. Ntabwo wagongo wowe ntubirimo ngo kandi uri ubwo bwoko, waba urimo guhunga ikintu kandi kirimo gushakuma. Ni rusange, biri byakozwe mu buryo bw'umwuka, bigaragara mu buryo bw'umubiri. Ni rusange itsembabwoko se wa ni kimwe nk'aho waba uri umudage ukavuga ngo wowe ntabwo bikureba, kandi nabo bageze aho bumva ko abadage bose byarabarebye, bamwe basabye n'imbabazi na n'ubu baracyazisaba. Nta itsembabwoko n'icyaha udashobora kubona ahantu washyira. Nta gatozi kacyo ntako, kubera ko nabo ubwabo urareba ukuntu bameze, imiryango yabo uko imeze, amagambo barimo kugusobanurira ibyabo uko byagenze, abo bafite hanze. Nanjye mfiteho icyo ubuhamya naguha bugendana naryo, kandi nanjye ndi ubwo bwoko. Ubwo rero sigewe icyo nakora n'ukomeza gahunda y'Imana hari Imana ishaka harabishaka.
Mu nyigisho ze Madamu Murebwayire Goretti wo kuri Esther Vision Ministries i Kigali anavuga ko abahutu bose bari interahamwe, abatutsi bose nabo bakaba barokotse Jenoside. Avuga kandi ko impapuro zimuhesha uburenganzira bwo kwinjira mu magereza yo mu Rwanda kugira ngo atange inyigisho ze ngo yazihawe na Madamu Kantaganzwa Domitira ushinzwe inkiko Gacaca ku rwego rw'igihugu mu Rwanda. Nashatse kuvugana na Madamu Kantaganzwa Domitira ambwira ko ibyo atabizi kandi ko yari afite ibindi bintu yarimo akora byari bifite agaciro kurusha ibyo namubazaga. Ikiganiro cyacu kirangirira aho ngaho. Hagati aho ariko negereye na Bwana Rutayisire Boniface uyobora ishyirahamwe Tubeho rikorera mu Bubiligi, rikaba rigamije kuvugira abantu bose babuze ababo ritarobanuye ubwoko. Imvugo yuko abahutu bose ari interahamwe, abatutsi bose bakaba barokotse itsembabwoko ntabwo yemera.
Iyo mvugo nge mu buryo ivugitse ni imvugo idakwiye, kuko ni imvugo iglobaliza abantu bose muri rusange. Icyo gihe rero noneho byaba ari ikindi kibazo, noneho bibaye inyigisho byaba ari ikindi kibazo, kuko ibyaha nka biriya bibarwa ku muntu wabikoze ntabwo bibarwa ku muntu utarabikoze. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo abahutu bose ukoshereje abatarakoze icyo cyaha, ahubwo bashobora no kugukurikirana mu bucamanza. Ni ukuvuga ngo ni amakosa akomeye, ni n'ibintu bidakwiriye kuvugwa, kuko ubusize icyaha utagira icyaha ntushobora gusiga ibyaha abatagira ibyaha. Icyo gihe ushatse kubivuga gutyo byaba bivuze ko yaba umuhutu yaba umututsi wakoze icyaha, kuko barahari mu bahutu bakoze ibyaha, abatutsi bakoze ibyaha. Icyo gihe wavuze ko abatutsi bose bakoze ibyaha n'abahutu bose bakoze ibyaha, none se urumva byaba ari ukuri? Kandi hari abantu b'inzirakarengane hakaba n'abandi bakoze ibyaha. Ibyo rero ni amafuti, ni ukubyamagana, ntabwo bikwiriye. Ikindi kandi kigomba kumvikana noneho ni n'ibintu bivugwa bigaragara, ni uko abahutu bamwe ni ukuvuga ngo si bose bakoze icyaha cy'itsembabwoko, ariko hari n'abatutsi bakoze icyaha cy'itsembabwoko. Cyane cyane tukanabisobanura neza mu turere twa Byumba, Umutara, Kibungo na Bugesera, bishe abahutu kubera ari abahutu. Ni ukuvuga abatutsi bakoze itsembabwoko bafatanyije n'ingabo n'abandi baroko defense icyo gihe bashyirwagaho. Ni ukuvuga ngo rero noneho uwo muntu aramutse avuze atyo yaba avuze ko n'abatutsi bose bakoze icyaha, bakoze icyaha cy'itsembabwoko? Ibyo ni ibintu ugomba kwamagana. Ahubwo ikigomba kumvikana ni uko ni nacyo gitera ingorane, ni nayo mpamvu izo mvugo rigazi nariho. Iyaba abatutsi bakoze ibyaha bishe abahutu bakica n'abandi bantu bahanwaga, n'abahutu nabo bagahanwa, bose bagahanirwa kimwe, ni nabwo twagira u Rwanda ruzima, ni nabwo izo mvugo zitabaho. Ahubwo niba bikomeje gutyo ni ukuvuga ngo ni ikibazo kireba n'isi yose. Isi yose igomba no kubazwa ukuntu yemera ibintu nk'ibyo. Noneho ku kibazo cy'u Rwanda, noneho nta munyarwanda n'umwe agombye kwemera ibyo bintu. Ahubwo noneho n'abashinzwe ubucamanza badahana abahutu n'abatutsi bose bagize nabi bagomba nabo kubihanirwa, kuko ni ukuvuga ngo bashyigikiye imvugo nk'izo zituma noneho haguma kubaho ubwicanyi nk'ubwo. Kuko izi imvugo nk'izo nizo zikwiza ubwicanyi, ni nazo zihembera ubwicanyi, kuko iyi mvugo umuntu nk'uwo w'uruhanda yumvise w'umuturage runaka aravuga ati burya ibintu biremewe. Ni gutya rero na Jenoside y'abahutu bakoze nayo yakozwe, iyo biba ari ibintu bihanirwa ntabwo iba yarabayeho. Nivuga n'iby'abatutsi bakoze iby'itsembabwoko rwakoreye abahutu nabyo bigomba guhanwa, nta na kimwe kigomba gusigara kidahanwa.